jijima
anajijua,
fundi wa raha
anajijua,
kiboko yangu
anajijua, somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua,
roho yangu
anajijua,
mwenye moyo wangu
anajijua, somba kaniseme.
Kwanza tuanze rangi yake, jamani kwa mwake, tamani nione kopo lake, amenunua wapi duka lake, kisha tuje kwenye umbo lake. Hapo lazima utate, usije kutokwa mate, mambo ya Uturuki tuyaache, mana mtoto kana wiri yama, kumuacha uwe jasiri sana, nimeshindwa kuwabairi chuna dikanda mbili sawa. Baby pose, geuka freeze, nipe tabasamu la picha cheese. You're so, you're so cute, kwako nimeweuka kabisa chiri.
Mwambieni nampenda, bila yeye nisiwezi.
Jijina
anajijua,
fundi wa raha
anajijua,
kiboko yangu
anajijua, somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua,
roho yangu
anajijua,
mwenye moyo wangu
anajijua, somba kaniseme.
Tambulisha mlokuwa mjui, hapa ndo nimefika mwezenu, shemeji yenu yo, kwake najibebisha usiku asubuhi, tongoza tongoza mazangu wa mazenu, shemeji yenu yo, yendo tiba ya mwili mama, anituliza akili jama. My ex mtasubiri sana, kumuacha sifikiri. Oh, pose, geuka freeze, nipe tabasamu la picha cheese. You're so mwa, you're so cute, kwako nimeweuka kabisa chiri.
Nampenda, bila yeye nisiwe.
Jijina
anajijua,
fundi wa raha
anajijua,
kiboko yangu
anajijua, somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua,
roho yangu.